This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Kanandela yasamkela emncabeni umfundisi uaphiwe kamagengelele kwibandla Liberation in Christ. This is Kubulisa sikwamkele ihlo ku Radio K Pulpit.
Uthawe makube kuhle mani, siyabulela ba siphinde sibe sonke eRadio K Pulpit. Ngibulisa ke nakuba phulaphuli bakho. Ngiyaphulela mani kanye ntoba phambi koba nje ndingene undikhathe nge-anthem yapha endlini.
Ewu, bhuti nam ndothuke andaphantsi uyowomfundi xa ndiyibona iphambi kwam ndakutyheni. Okay, ngoba kaluza bawakhwadi ngoxa usithi ndiphuma kamandi mna nam yavakala mhlobo ndiphuma kamandi hayi fundi ndiyandibetha ndaphantsi uyiloza kodwa ke ndibulela ibinguwe emfundini ongapha komnxeba uzondixhasa xa ndifuna ukuwa apha uba ndingawulala ngophotho ngethemba lobusapho lonwabile mfundi. I believe it is your wife's birthday. Simwishela kusuku olumandi namhlanje.
Ewe kutshawe ndinoloxanduva into yoba ndiyonwabise wena inkosikazi yam. Nangoku uphuma kwam njapha emnxebeni ndiyabaleka ndiyolungisa imicimbi enjalo. Kusapho lonwabile kakhulu futhi masiyabulela.
Nkosi mhlobo wam, masingene kuyo mfundisi Makengelele. Sinomsebenzi phambi kwethu. Igama elithi integrity ndilikhangele andizama ukufumana igama eliphelele mhlawumbi lifanelekileyo esixhoseni. You know, it comes down to ingqibelelo.
Ingqibelelo.
Yeah. And that's what we're talking about this afternoon. Pull up like I sncola the integrity of a preacher. Ingqibelelo yomshumayeli. Funi swam and post number kuwe.
Yes, siyabulela ke chawe la machawe. Siyabulela kuthi man. Yes, ngiyabulisa kwakhona ke kwi listeners. Ezikebesendichazile this is uAphiwe Madengelele Harar ngisebandini ke elibizwa ngoba yi-liberation in Christ. Sithetha ke ngalo mba endiqondayo uba u-serious wena u-serious butshawe. Ndiyathanda eli gama lesixhoso elisebenzileyo lithi u-integrity ngokwesixhosa yingqibelelo. Igama elihle kakhulu. Mhlawumbi omnye umntu angongeza athi mhlawumbi nokuthembakala. Sabe ke bhatele engqibelelo lona liright kakhulu lona lilisuka, you know. This so you're saying the integrity of a preacher. This is very serious. Now I think before nje ndiqale mandiqale ndiyihlakulele tshawe intshumayelo lena qale ndizame ukucacisa nje into ezimbalwa. Mhlawumbi omnye umntu uyazibuza uba into leyo yobu preacher, what is to be a preacher or what is a preacher? Mhlawumbi omnye umntu uzibuza lo mbuzo. So ngiyonqena ke into yoba ndiyidengule ndiyikhe phezulu mandiqala kule ndawo ndikhawuleze ndehle naye. Now a preacher according to the Bible is a herald. It is a proclaimer or someone who speaks publicly concerning God. So we know from that book of First Timothy chapter 2 verse number 7, he says that he was called by God as a preacher, as a herald, and as an apostle. So a preacher is a herald, it is a proclaimer, someone who speaks publicly about God. So we know, we have seen, you know, abantu abashumayelayo ezitshatweni, ezitrainini, ezibhasini. They speak publicly. They are the heralds. They proclaim the good news of our Lord Jesus Christ. Mm-hmm. And a second question that would follow after, you know, answering this one of what is a preacher, it would be, what is to preach then? And I think this was answered indirectly, Gleana, you can, in answer to that question. But again, to preach, it is to proclaim, it is to herald, it is to speak publicly, it is to bring or to tell the good tidings, you know, to call, to announce good news about God. I counted quite a number of things. It is to proclaim, to herald, to speak publicly, to bring or to tell the good tidings, to call or to announce good news about God. So that's what it is to preach. When we say someone is preaching, we're talking about those things that are just mentions. And now, another question that someone would ask, and I think this one is very famous in our time, where Abantu Bebuzwa, who sends and or maybe who calls and sends the pictures.
Yep.
And that's a very famous question, as you and I went through. And it is clear God calls and he sends his pictures, hence they preach about him. If you remember, this Kazma, what is a preacher? We said something that it is someone who speaks publicly concerning God. So if that person speaks publicly concerning God or about God, it simply means that they've been called by God and they are sent by God to preach the good news about himself.
Mm-hmm.
So God calls his people. So Paul, again, 2 Timothy chapter number 1, verse number 11, he says the same thing, that he was called by God to be a preacher and to be a herald. Scripture is very clear on these things, that it is God who calls people to preach. And secondly, we might need to define something here, because somebody, there might be a bit of ambiguity on preaching itself.
Mm-hmm.
Now, I want to touch on this, that preaching, it may come in these two natures, that every believer out there is a preacher.
Okay.
Everyone who believes in Jesus Christ is a preacher.
Mm-hmm.
And again, you do have that sense, Leoba, there are those who are selected by God, or maybe there are those, you know, selected by God to certain offices of ministry.
Yeah.
We know Ephesians chapter number 4, verse number 11, where we are given that, what some other people say, it's a fivefold list of ministries.
Yeah.
So there is that, you know, where people are called to those offices to preach, you know, the good news of Jesus Christ. And there are those that we call believers. They have a duty to preach. But I believe that, Buchawe, we want to talk about these that are in the main line, you know, Ephesians chapter number 4, verse number 11.
Yes.
And in Matthew 28, verse number 19 to 20, where it says, go ye therefore, and you know, tell Abantu and all these things.
Mm-hmm.
So that's talking to every believer.
Yes.
I want to stick to these that stand in the pulpit every Sunday, and you know they are ordained into these offices, you know, of preaching and all that.
Mm-hmm.
Now, Uthixo, he gives the church an orderly way in which it should, you know, recognize one, you know, one whom God calls for preaching purposes. So, according to verse number 5, atinje uzakwenza nothanda wakhe. You know, he gives an orderly, a very clear way abantu ababizileyo kuba bazokushumayela bekumele babazi indlela bekumele babazi phatha ngayo kuchawe nama ndiyavakala so kunendlela kuchawe umuntu othubiziwe nguThixo ubizelwe ukushumayela ngoThixo mandiphinde ngicacisele lo uthi lo muntu ndibiziwe nguThixo ndibizelwa ukushumayela ngoThixo so lo muntu lona ke bound by scripture to behave in a certain way.
Sure.
Bound by scripture to uphold himself in a certain way.
Hmm.
And a clear books that would talk about this, it would be 1 Timothy chapter number 3, Titus chapter number 1, 1 Peter chapter number 5. These books, they detail umuntu ongumshumayeli babekumele uba uziphatha kanjani. Yes. Now, umbuzo ke ngiqonda ba kwezinto ngigcibo ukuthetha ngazo ngokunobubalekile kufuneka singene ku lono ngizele wona futhi awaba. Why is it necessary to uphold integrity as a preacher?
Yes.
Why is it so necessary? Because there is a necessity that as someone who calls himself a preacher, you should uphold the integrity, you know, in whatever that you do, you know, to your public ministry, you know, at home, you know, at work. Everywhere you go, you uphold in Africa integrity as the preacher. And because of these, you know, few points that I mentioned about Buchawe, you know, this work of preaching, it seems to be very important, oh God.
Mm-hmm.
it is very important, and above that, it is from a holy God, and it is about a holy God.
Yeah.
Those that claim to call claim to be called by God into this work of preaching, they ought to keep, you know, the standards that are detailed in the Bible of how they're supposed to, you know, behave and all that. So I think there are just things that I mentioned here, you know, that are talking to the importance of this office of preaching.
Yep.
You know, that this person who says they are a preacher, they are called, by a holy God. And this preaching itself, you know, it is from a holy God. It is about this holy God, and therefore there is a huge necessity there for Puchawe. And Omalum to Lona who took his youth is the Lukshumela as parting when they last got it. As can you get Sifunde Samukonda as they last got it, but it is a fundanje, Eonandon Konda, Eva Pagui, Paminga Jukala Gatimut, Isasugo says, Tad, verse number 7 in Konda, it alasele Puchawe. Ifuna inqwalasela engapha kokukona uthi apha lo mbali, you know, xa emphasize ukuziphatha kwalomntu uShumayela, uthi umntu ushumayelayo must have a good reputation with those outside the church.
Uyayivabuthawithi
ayithi makabe ne-reputation entle napha abalapha endlini, ngoba abalapha endlini bayazazi indlela. Ayazi indlela ebekumele uba umntu uziphatha ngayo. So ithi Bible makabe ne-reputation naba bapha ngaphandle ukuze izwi likaThixo lingahlazeki. Uyayibona? Now I think engofutshawe xa ndilapha kule ndawo ndisembindini kwentshumayelo, ndimele ke ngokuba ndiziveze some of the blunders preachers fall short to in our time.
Okay. Yeah.
Some of these blunders, they would include imali, loving money. And you know, we can say to preaching the debate chavu chavu, money too much. And we love fame, it's all about the popularity. It's less about God. Lord said ukuthi bekungamele uba thina bashumayeli sifuna uba popular, but bekwama sifuna ukwenza lo usibizileyo abe popular.
Oh yes.
Now ithi ke ezinto ndifuna uzivala ezi blunders siye singabe sinamfuna ukuzifaka ndikuba ndinguye umshumayeli, ezi blunders ndiqonda uba siye satshona kuzo ngenxa yo ongathilekelwa kakuhle ngobizo olukushumayela. Thanda imali, loving fame, loving girls, enye yezinto ekuqaca uba ixhaphakile kwezintsuku, abefundisi bathanda amantombi kwesi suku. I-reputation yabefundisi, it is tainted by the issue of loving. Even worse, Butshawe, when umfundisi i-integrity yakhe, it is judged ngentoba umfundisi uxhaphaza kwa aba bakhokelayo. Sis aje ngoku ngumonakalo omkhulu Butshawe. Umfundisi lo ukhokhela umhlambi, ubhuka kwa umhlambi lona. Where is your integrity in all that? Where is your integrity as a pastor? Who entrust you ngabantwana bakho abathumele bayihambe enkonzweni xa unesimilo esinjalo? Yes. Now, pastors today, they are even gossip. That's another blunder. They are gossip. They sit together discussing people, discussing amakhamente, kuhletywa amakhamente ngabefundisi. These are the things Butshawe that we need to mention. They hate the book.
Sure.
These are the blunders I just want to highlight, Butshawe.
Yeah.
Pastors today, teachers today, they hate the book. They preaching what everyone wants to hear, what Paul would say, that, you know, there comes a time where, you know, abantu bazofunakushunyelwe ezinto zibavisa kamnandi, and that's what teachers are doing today. They preaching what people, you know, wants to hear, making preaching about friendship. Sincerely need it pulpy because sing about love, you know.
I can't think. And ndithi xa ndiqonda uba ndake ndakumamela uShumayela uyiteklisha ngendlela ending akwazi uyitekisha ngayo ingaske ndibizo uzoyishumayela phebandleni lami uthi wena asibizani ngenxa yezo zinto ndivuka hey umzekelo GP okay a GP general practitioner
yeah.
will never recommend another GP but they will recommend a specialist because yeah. umsebenzi wakhe as a GP kukuba enze lento yenzwa yenye GP ubuno yakuyo athi xa imbita qombe lengxaki yakho yamehle idingi eye specialist ndikunikile ointment yayasebenza ukhona umntu ugqirha endimaziyo osispecialist samehlo mandikurekommende into yoba uye kuye so uba ndikuva kakhe mfundisi uthi nalapha enkonzweni if there's a subject that upastor bani endakhe namva that is doing well umzekelo mhlawumbi uyifundele umzekelo into ye-exposition umzekelo sebe sincola ngayo phaa ethubeni
yeah.
so lo mntu ugood kule area ye-expositary preaching and uyifundele umzekelo ngumntu onomzisa lo uthi nasi sakhona sakhe bazalwane sasabiza umfundisi othile akhazothetha apha but under normal circumstances are you arguing into ethi under normal circumstances mhlawumbi iyasetyenziswa nepulpiti for ubizana ngobutshomi bethu kuba ndiyazi uba ndenzela uba ngegeme ethile nam kuze undibize
xhaphakile kakhulu butshawe lo ntanga uba le nto ndiyayithanda into yoba uyivele ngeenkalo eziyi-two that we're not saying we should not have friendships.
Yes.
And we're not saying we should not invite other pastors.
Yes.
But the aim of inviting another pastor, it should be that you our expertise as in the ako clamping okanye la topic. Lo nto kuvulela ke ngokulumaza uqha wakho kuba uqeqeshiwe kulanto and unamava kulanto so umnike ithuba lobazoshumayela. But kwixesha esikulo you find that inokutshomi le nto lena ngumganelo of some sort le nto lena. Now, ibangela ngoku i-integrity lena kamfundisi ibe ingathembakali okanye ibe tainted. Even worse, kutshawo mandoleke phezu kwalena. Even worse that uyazi laa mntu ubheka kuye ke ngoku uba indlela ashumayela ngayo iyaphikisana nesibhalo.
Hey.
But uzibhaqe uyoma phaa ngenxa into yoba uvuyele eli thuba lobu uyokushumayela phaa. Or maybe it's because lomntu nikhula nonke or because lomntu nihambe indlela ethi nonke but noba ngoku uyatshintsha ushumayela indlela erongo hayi abefundisi belixesha it's very rare kwexesha ndicela uyiphinda le nto butshawo it's very rare to find umfundisi esithi hayi andizukwazi ukuya kulaa ndawo ngenxa yentoba indlela abashumayela ngayo iyaphikisana nale mna ndikholelwa ngayo ibhayibhile iphile ukushumayela ngayo today you find people esithi bazi two Peters bakubushumela kubantu abatho ngumlomo wabasi-fosfishas
mfundisi mandibuze luthini luvo lwakho kule nto yezimvlophu because ngenye ixesha xa ndijongele ingathi ziyakwazi uba yimotivator yoba umntu noba ulwimi lalo ayakuyeyazi uba lutenxile uyamazi be uphumile ekushumayeleni igospel but uyayazi uba kukho imvlophu entle phaya athi ayifumane xa egqiba ukushumayela mhlawumbi aye khona undive kakuhle ke ndikhula dala sikhula evangelini pa loxheko masikwini noko mazithi kwi-early 2000s something about 15 years ago ayikhontsha le nto yokubulelwa komfundisi xa igqiba ukushumayela but isikibe ngaxa siyijonga ngoku ingathi ingcolisekile ayisekoklini ngela hlobo ayikati klini ngalo luthini luvo lwakho apho
okokuqala butshawe masiyinyathele le nto into yoba iBhayibhile iyayigxininisa into yoba into yokubulelwa kwabantu kwabashumayeli kwabantu abafundisa enkonzweni ide ithi iBhayibhile they deserve i-double honor you know i-elders that preach in the church of God so it's not wrong to appreciate umfundisi oshumayelayo okanye uzoshumayela enkonzweni but ndisendandesiyeza kwixesha lethu because kusekwanomaski apha ekubulelweni umntu kusekwanento ekhathwa ngumasi ubunyanzelekile uba umbulele umfundisi ngangoba abefundisi beli xesha bachazele engekezi athi hayi ke mna ke ifee yam yokushumayela ithi you know uyibona uba ngoku inabo uburongo ngoku inayo into yoba ngoku inetendensi yoba inga-about money le nto yokushumayela ngangoba imali ingangabikho angangazi laa mntu yeyiva it doesn't matter the necessity and the need of that preacher to go and say something to the people of God. Kuba imali ayikho angangizi ngenxa into yoba kunale nto indihlupha thithi kwexesha lethu lale nto okubhatalwa kwabefundisi kufuna kuba yimasi ingathi ngokunyanzelekile uba xa ndiyoshumela enkonzweni ethile mandibhatalwe andinawukhe ndiyale noyala le mali ndithi ndicela uba ndingayinikwa le mali ndifuna khe ndizoshumayela nje
uyayibona ngo ine dangers enazo ngoku zezokuba ngoku sinabo nohlohle esakhe wena phetawini ufumanswa njoba nje simemana ujonge imvulo kabani ba isingakanani linzane labandla likapastor Magengele lichumile na never uma libanje likhulu ndiyambaleka futhi angikhathali noba lifundisa kanjani ngenxa into yoba ndibona ukuchuma ngokokujonga kwamehlo ndiyela ke ngoku into yoba ndifumana imali eninzi phaa imvulopho enkulu so there's a danger there and some of those things ebantwini abakhulileyo enkosini baye bayibone into yoba hayi ezinto ezi ziyalimaza nyange i-integrity yomfundisi because ngoku uthanda imali too much umisa imali ngaphambili imali ayizingasemvisha ngaphambili kuye and this preaching has got to do with imali nayo yonke le nto so there is a danger there so I want to say ke butshaw kuzo zonke into ngigqibo zibala you know there are many obviously there are many reasons you know esinokuzibala apha you know that deduce you know the highness of the office of a preacher seriously no detail that there are many of these reasons butshaw they deduce you know this highness and this greatness and this importance of the office of a preacher you know but obviously to our detriment as preachers it is us preachers you know who bring this shame to this work uThixo asibizele wona uba siwenze akange ibe ngomnye umntu sithi abazisa you know obubuhlungu nabazisa elinyala you know loba ubizo lobushumayelo lungaxabiseki ngolshopo ufumanise ba integrity ngangibabhutshawe kwixesha esiphila kulo ubike wathi emntwini abe preacher uqale uthuka umntu uyoyika kaloku because izinto ezenziwe ngabantu abazibiza njengoba bangabishumayeli zingamasikizi uba ndingazibala butshawe izinto esizibonileyo zisenzeka abanye abantu abathi bangabeshumayeli they sketching i-miracles abanye abantu abathi bangabeshumayeli they rating abantwana bethu babheka ezinkonzweni abanye abantu abathi bangabeshumayeli they abusing i-church members ngeento zemali ufumanise uba bazalwana bafuna uyecaweni ngenxa into yoba kufuna imali too much ecaweni so there are many of these reasons oyibona into yoba nyhani integrity lena yethu singabefundisi ilimele butshawe nawo okokugqibela nje ukuvala apha kule topic we can't ke siyenze ingathi zinto ezimbi zodwa ezi you know zenzeka apha there are other good things ezi you know eziyiveza kakuhle i-integrity lena you know yomshumayeli you know we've got quite a lot of good things you know preachers need to always remember and also you know these things you know that they preserve their integrity as you know the preachers of the word of God and obviously when we as preachers we always keep it in our mind that the preaching of the good news is sacred this is very sacred butchaw it is sacred when we say you are a preacher of the good news you need to know that what you are called for is very sacred and you also need to know that it is the way God communicates his decrees to the dying world out there so when you doing is living a right tanga uphazamisa umsebenzi kathixo wokusindisa abantu icebo likathixo lokusindisa abantu phaa ngaphandle abantu bathi icawe besinga bangaya kuyo but ngenxa yezinto ezenziwa icawe number one nocawe number two okanye ngumfundisi number one nomfundisi number two ubani bani bave baqonda uba hayi kungoske ndihlala apha endlini kangangibabhutshawo abantu bade baluza ubushushu bokudlelana njengabakholwa bahlale athi umntu ngcono ndikhonze endlini kunale into ndiyibona pha uyayibo so there are those things and also we need also to remember that it is not about us preachers but it is always about God you know if one claims to be in a preacher you know they must be honest I think that's one of izinto ezigcina integrity yomfundisi i-honesty butshawe be honest as a preacher ibuhlungu into babazalwane boyike umfundisi because akathembakalanga ngekho honest uyakwazi umfundisi uthetha lena namhlanje ngomso ajike athethe enye honesty is very important in this office when you preach the good news be honest be transparent to the people of God you know be truthful I need to add these things you know always be sober in your judgment so judge ungamile linda sinqama you know because awufuna uthetha lena namhlanje ngomso uyothetha enye, you know, and we must always try by all means singatshintshi like ways do, you know, utshintshe ngamaza ube sizigcina apha namhlanje na ubheka ngapha xa igcina apha na ubheka ngapha. Stand for the truth, be honest, be truthful, iba resilient as a preacher, ummeli inyaniso kaThixo. I think these things and these baleyo kutshawo zinto ezibaluleke kakhulu endiqondayo uba kweli xesha lethu zinqabile, banqabile abefundisa abanezi qualities imgqibo kuzibala nendibonayo uba ziyadingeka kumntu othi ngumshumayeli wendaba ezilungileyo.
Sure, Onesi, kuyavokotheka, kuyavakala. Ndicinga uba eyona nto ilayini ebuhlungu ithethileyo endibambileyo ndecwa kanje ndimamele ndizama ukwetyisa into yokuba mhlawumbi ngethemba loba noba umntu mnye okanye babini omameleyo ongumshumayeli oyaziyo uba unoxanduva lokushumayela ivangeli lo myalezo uthethayo namhlanje uyoba nento ayenzayo kuye. Ilayini othethileyo endishiye ndisikekile ithi uba ngaba we lack integrity singabashumayeli siyalilibazisa eli cebo likaThixo, ngoba kunabantu abazawuthi siyanjani ezicaweni kodwa upasta, because ireputation yomntu once kuthiwa ngupasta kukuthi abantu bathi oh, because ireputation ngenxa yezinto ezenziwe ngabanye also called pastor lalitholisa igama layo wonke upasta. And the bigger picture, the bigger picture, as you said, it's not about us, but the bigger picture is about aba bantu bathi sayanjani enkonzweni kukho abantu abanjeya enkonzweni. So I think if there's anything umphulaphula ekhaya makayithathe including mna nawe namhlanje, into yokuba if umshumayeli kubomi bakhe aphile ngendlela egqibeleleyo ene-integrity, then uyalilibazisa eli cebo kaThixo. And uyalimisa mfundisi nawe kamandla uthe uyalilibazisa ngoba lizawuphumela kodwa lingadileywa ibehavior yakho kwaba bantu bekumele baliwenzele umsebenzi ngenxa yoba phambi kwabo khange ukwazi umodelisha indlela efanelekileyo. Bamfundisi, ndikuva kakuhle. Masithi amen.
Masithi amen kutshawe. Ndiyabulela ngelithuba mani undiphela ona nam njengoba ndithetha ndisikekile entliziyweni and I'm growing as a preacher. You know, these things are very important to always remind one another and thanks for coming up with such a topic that doesn't, you know, for me, I think I challenge abantu abalele kuphela nam. I'm challenged as a preacher. Ekwezinto ndizithethayo apha zizinto as I was preparing, you know, they were cutting hard in my heart. So ndiyabulela kutshawe. Hopefully ke nabanye ooxa bam bayaza kusijongisisa into ezinje.
Nkosi mfundisam, iyavakala dade, nkosi kakhulu.
Ndiyabulela kutshawe.
Pastor Aphiwe Makengelele lo kwibandla Liberation in Christ ngaphaya eKhayelitsha kwindawo yaseHarare cokola nge-integrity, inqibelelo yomshumayeli. Sitsho into yokuba amazwi avanelisa ngawo into yokuba uba ngaba indlela esiphila ngayo bantu abashumayeli lizwi, ngoba okokuqala indlela avule ngayo uthe kukhona abashumayeli abangabashumayeli ngenxa yoba belandela uMathewu 28 ombani ngoko njengamna nawe ongengomfundisi okanye mhlawumbi ongabizelwanga kwiofisi yobukhokheli. Kube khona abo ababizelweyo kwiofisi yobukhokheli abefundisi, uthi ke ngoku indlela oziphethe ngayo, indlela owenza ngayo engenanqibelelo, engena-integrity, engenabunyani, inabantu ababukeleyo abajongileyo bakhe umkhanyo abathi ngenxa yala ndlela zizawuya njani enkonzweni xa abefundisi okanye umfundisi endimaziyo exhaphaza inkosikazi. Sayenjani enkonzweni xa umfundisi edlwengula? Sayenjani enkonzweni xa umfundisi engeyiyo le nto ayishumayela phaya epulpitini endlini yakhe? Ndiyenjani enkonzweni xa umfundisi esiba imali? Eveza ke nezinye iingcebiso koogxa bakhe umfundisi Makengelele. Sithi befundisi, siyilumkele nendlela yokuba sizibhaqe sezinazo nee-fees zoshumayela. Andizi ke mfundisi imali ethile ingekangeni. Sizilumkele ezo zinto ezo ngoba zenye zendlela ezibonakalisa ukuphambuka kwethu endleleni. Esithi the bigger cost is that ivangeli liyalibaziseka uba liyofika kwaba bantu lufanele ukufika kulo ngenxa yoba siziphethe ngendlela engafanelekanga. Mandixelele le nto ke mphulaphula ekhaya, ivangeli likaThixo lizawuhamba noba le ndlela yethu iyalilibazisa, kodwa kumele namhlanje ngenxa yoba kuthethiwe sihambe sokuzijonga khona ukuze ivangeli lingemi ngenxa yethu. Kumele lifikelele umhlaba wonke jikelele.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.